magaalada xudure xarunta gobolka bakoola ayaa la qabanayaa munaasabad iyo ka qalin bedeladayaga ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga oo ka aflahday macadka almiftaaxa. munaasabadu ayaa weliba ku qayb galaya maamulka macadka, macalimiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. munaasabadda la ka awaal mariyay ardayda macadka aseya, ardaydu ayaa weliba diiraysay ilaa iyo 30 arday ahna sayto dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka. Korintiya waliba munaasabadda ku hadalaya maamulaha guud ee macadka almiftaaxa iyo waliba uu ku hadalay marxalado uu sahmariyay macadku.
madrasada wali la daafuray 2021 balli afaraad iyo kufale an iyo hayti quraanka soontaas ee sharaf la lahaa u shaqeeyay waana lahaan ka dadaali hortel kanku wado oo afladda leemdekahay.
waalidiin iyo marti sharafti ku qayb galiya ka amaanay maamulka guud ee macadkaasiya sidoo kalena ka dhiirigeliyay ardayda iyo la majibaaran dadaalsho.
ardaydu hadda dhammaatay waliba kala dardaarmay wal kastama dhammaadayaan awal barashee qaasatan quraan ma dhammaado waa kibariyo gobol oo wal u sugnay la kulmay quraankii dhammaynintiisa gartaan iskuulka siinjay inta dhuku ku xere waa maadi la barada wal oo nolol maalmeed kale inuu ku fikiro ay naganay walaay hayska dhahwaday
quraanka may ba hoob madrasatan amaleba mas arday beledku ku jirtay sadex sano buu uga adeeg toddobaadka galiid oo bilisanka galiid toban sano ba madan uu kan galan jibi quraanka hebdi madaasay li galiid may la raayis bal barashada kale li galiid
gudoomiyaha arimaha samafalka gobolka bakoola maxamed macallin iyo gudoomiyaha degmada xudur abdullahi maxmuuda yaan balan qaaday ardayda kaalmo hore ku galay awal marin iyo sii doonana sidoo kalena kala dardaarmay iyo sii wadan dadaalsho
ardaytan isnata dhalan jibe bogoytu ma farta barteen hafluddii hadii ilaahay ma geysi walaal kaan ka qiim badanayay quraanka kiri anii hafluddii aan goobtaan falan hadii ilaahay ma geysi ahadiis nagatoy tafsiir nagatoy wal alla walaagi maanaha way ba fadaane iyalka nata dhalan jibeen oo quraanka bardeen walaal hakiigi inii bardaan ayaa si ku fadaan hadii ilaahay
gabartii oo nashiidada akhriyaasi oo gabroy nashiidada akhriyaayti in kooreyd yarooyd iyo dhan la isdasiya laakiin awaalmarinta yaa la siya gabartina awaalmarin la siya meel la siya $100 oo meel erais oo yah ka gadaas ku taab ee qalan ee buug ay tifaylana akhriyaasi markan awaalmarinta san la siya $100 maalin iyadoo telefoon yahsiin ka shaba.
magaalada xudure xarunta gobolka bakoola iyo waliba hakabada iyo madarista la kabarada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga oo la ka hirgeliya xudura muddooyinkii aan ka dambooyaa.